Yeah, yeah. Keep up for real top, how come she's a get of the bungalow and tons on the new the gang to Miller. Papa, KGT, Shadida, Shadida, Papa, Papa, woo, pop it in,
pop it in.
Yeah.
Usiku silali, nashindwa kuamini, wala kuacha mwanzo weko wachia nini. Usiku silali, nashindwa kuamini, wala kuacha mwanzo weko wachia nini. Kama wale wema, kwa kipindi kile, wafanya kama nguo na kuvaa nyingine. Batara taratibu, kikosea sito kwa dhibu.
Whatever they say, on top of the hot coach, buckle
in.
Holla, sing along.
Sing along.